jutamani jati gondom hedade alam tati lewru december hitande 2023 to ngondo hedade heejuji amen dili leendi mangal mudu fu andom min calmini am sanne min wondi do hande do Umar Wagal Umar honyal lirda
mede selli basu foda ICC
Wagal hon jogala sakarabe amen alhamdulillah sembe kabaruji
a wihi alam tati lewru december en kala o do nyalomo yo kejjanaado yimbele lojjabe wombeli adnar ndu fu e mangal mudu ngaram fam tati do e journal gal ciagal mudu taykitam wede sukabe jangobe l'école be ko heewi mabbe fur wottu joni o jande de watta lehen sobo be kinnoto ko nayri bangal fijjite ko no dirta juye ngaji ko tawete e telefoji di ko nayri bangal tariki du e jaram fa nokko no dirta kiita hayre mabbe wonde to de no dirta mariyalla yi won non sembe kabaruji jogi den do kikida handen di
wajelo amimi hala mudum jom tati lewru decembre nyaloma keena do yimbe lojabe leedi amendi
awo fo fi alisi so hollitindi be do yimbe lojabe biibe kaaja honno sariyaaji laamo bamno ko nayri bangal le yimbe bametebe ko nayri bangal golleji laamoji di le teme dero fu dun tawe sappo jombe yimbe lojabe non fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Bouli
sukabe jokolbe lojabe ana jogi tidalaji kewdi honno kanko no dirtedo amala kulubali horaji fedde humunina no sukabe jokolbe lojabe kebirta golle e yirwere mu en TV de sababuji mudon ana kewi
a travers les activités générales
bon kulutreji kebe cedele kewde woni e kabar mudo lojabe jogabe wontube dubi mun en yawti totugol golle furugo gobbe dun ngala talki mudo ana wedi dun non janginabe kabe ngala bawde urtindi dokku mabbe
pas les moyens pour ouvrir une boîte
fede no dirtende ANPE waltini hakilaji do kabar mudon e wi directeur de gollide Ibrahim Ag nokko imadaraj kewdi ana gondi e wadede hedde gollide mudon de yalla besu jokolbe ana keppa golle
la politique de golle leedi ndi PNE fanda mudun yo dranade kabaru hebul golle lojabe kabaru mum puddi lewru papondiral yo chapande jeppi TP AGR PME PMI kandi sambinde golle tamde chapande jeppi milioji tamde di milioji chapande joyi le dubi tati
sukabe jokolbe fu koltiwide dokkundira juuda yalla fandaaji mum en ana lato ko way lata yidwere mum en duminde dum wonno Cécile mobe cuube hikka
odo bay tottude hakilaji on fudo dido kabaruji do hello amen Facebook la do compte X mum no dirta no Twitter wegalo duanza to beedade e kar ngaydi muti yaade lawugol feesabi gube jogibe kaborde le nokku o mobilaydi minodirta pick up ado noji himbelle yure duanza yaade gaw kanyo endu hadama yaade
non wori hollitaade de gouverneur region kanyo bami o do anniya be kolliti wi du wayde denna kanyo konande mudu du wadi so bami dido anniaji ka kambe sukabe jokolbe gollobe wonbe tombe be bi kuttejana wonde yottade be sanne kedden Ousmane Niali Bouli ko hebini en do hen
sukabe jokolbe hewbe woni be golleji mo bendari watti joni o to duanza to le be ana hen wadobe golleji kok seriya ko hewbe mabbe yo tilibe jande be kebe golle woni wadobe di golleji yal ana kebe bildude hajuji mu en kar ngaji e pick up ngaji fu golleji mu ben ko ndari koltama wiere jabata ko nenno sini dawobe ngala wala fu ko be kebada ko be naba cuudi don ana tampini be sukabe jokolbe baba galle en wobbe kasen hebe tidalaji mudun be sukabe jokolbe wadobe jaguji be baba sutude jaguji mu ben le lumoji goddi tagal sukabe jokolbe duansa e gelle badi den gendi du kanyi en du golleji mu ben dari be sukabe jokol fu ana ngada no dango fewde e lamu o wal e bodo mudun fu yalla falagol ngol lawol ana jummo yalla e pudita golleji mabbe faabe keba ko e burna koreji mabbe
way galumi anda so tawi a tayki tike sanne wakati foftere na do sultere tan sukabe jangobe ko heewi mu en fu telephone ngaydi jogi an wadira mu en jeu
non jatu wori Ali Cisse mbiyan telephoneji di tontan hakkilaji mabbe di jarata tontan dubbe pijirta kanya ko nande mudun andambe kabaru jande dumbi di do kutteji yottoto ko nayri bangal ande mabbe sanne fa kebe famtar ke dan Ousmane Niali Bouli e Sita City be
watta fu le no kuje de ayan sukabe jokolbe yogabe tawan ido mubbe na tato mubbe na fa nayon na kawrti timo de telephone ana Pia Lido na mariage na yewtureji goddi hono di en hewbe mabbe koltiwide ko be ngadirta don yo faabe jewdina koy mabbe
nu on mere ital Lido yalla me yoyta sedan golle wala watti joni du sabi so med madana yoyta dun faabo ana sanna na yoytindur watti jamman gollal fu wala wratu me yata du sabi so med ital Lido fandan ana yaa leliyaade
salam wulam tan daw musel en yogabe koltiwide di wattuji be kinnoto e fijirdeji e mbaawi jangude leson ngaji mabbe humani traware jangino lycée public yoroso
je pense qu'être
mais emilo dan watti fusso sukaben ana fete wadde di kulleje nanal mudun ana nato sabe wadde titelaji de jande mabbe sabe ko heemabe hebta yarda yeso tagal su imagol wadama be hana hokkude sukaben face telephone ngaji be fegna dun ga sara ko heemudum famata dun be hana hokkude sukaben telephone ngaji
of man pala dun le telephone
tagal iyo yewtereji ɗi ɓe gatta ley téléphoji hewɓe sukaɓe jokkatɓe woɓɓe woni daaroɓe vidéo ji ɗo ɓe ande ɗe. Ɗum wanno ko Ali Haydara habine studio tamani ƴiwde yoroso
kawrtal tatoba keƴƴenaɗo ñalaɗe kumaniɗe science le no janguirɗi dow noddirta faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation golleji muɗum waɗi noga e jeena yaade capan tati lewru novembre ɓettindu kaɓalato
micceteɗen vidéo kadimi e ande kañen luggotoɓe ande kañe en jeeso kawrtoye ley suudu université ngaru mawdu ɗum wonɗo Bamako ɗo nokku noddirteɗo kaɓala Ali Cissé ɓe gondi e tottidirde dow hen hakkillaji wattu joni ɓe mbi laamu o tinno waɗa dow hen immade radio ko nayiri banggal golleji sukaɓe jokkolɓe ko nandi e muɗum keɗɗemo kanko noddirteɗo sori Ibrahim Camara yo goto e suko jokkole luggotoɗo ande komo sifi dow hen
ne mila wiɗiɗo nokku hunjangol hoore kala ko woni ƴewtagol e mijoji yo Allah faabade luggotoɓe jeune en ɓe ley golle mabɓe lugaji wadde newa muña e sisili ɗi wikkin ñalade kamɓe jaati huncinede hoore saabi soni en ƴeewi ley leyɗe goɗɗe hono ɗeɗo ñalaɗe landinaka kumaniɓe jeune en gaɗoɓe lugaji nden noon leydi mali ndi no hawi jaati hinade ɗum yo Allah dawrude no sukaɓe ɓe mbawata yirwude ede ɗeɗo gueɗe lugaji
woygalo mi kalam ñalawma hande o haala Stéphane Diarra suka jokkolle mo duuɓi sappo e jetti moro
awo fofi Ali Cissé omo joƴƴini nokku makko komin tatoɓoɗo Bamako ɗo o Stéphane holliti wiide fuɗɗi golle muɗum ila duuɓi muɗana panɗi o wiitade wiide omo jogui ley hen tiɗallaji fo o heeɓi wadde komo haaja ko fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Bouly e Mamadou Sama Sekou
illa duuɓi makko joyyi woni ko o yiɗi o golle morgol kanko suka jokkolle noddirteɗo Stéphane Diarra omo ɗoytanno inni ko yaade moroyde himɓe wattu gonɗen joni o omo waɗa golleji lobbi ley o golle
mbiɗa waɗa si maquillage fof fañi tatouage mo inde hoore dembaku nat gros grain porsade manicure et pédicure bangi goɗɗo ɗum mine landina jombajo
fay e tawede himɓe jogaɓe koltiwiɗe o yoɓ o golle kanko omo jogui taƴalal wawde o golle e yidde ɗum du handen omo wawini hoore makko ley waɗugol o golle
sakiraɓe am ɓe jiiɗa ɗum fewi oɗo golle o hande kay kamɓe jaati dardata kam hinnade rewɓe mabɓe kañe ɓiyemaɓɓe rewɓe min jaati darani am soɗɗaji am am soɗɗaji saraɓe am
Stéphane Diarra ana darta e bandiraɓe muɗum par cuuɓo golle mo keɓɓi fuu gaɗa sini ana mbawi heɓude hen hunde e wi makko ɗum tan watta fa gurda no jiɗirɗa
ɗum naɓata e yewtere amen minimag waygalo yewtere amen minimag ñalawma hande o mi memma haala yimɓeɓe landiniɓe kañum en ka wadde ko yiɗina ko wawi ɗu fuu yella kañum en ka ana heɓa tan
noon woori Ali Cissé mbiyan woɓɓe an toon cikkititta ko fewi sakkude yonkiji muɗen na sakkude yonkiji ɓinguel adama fa keɓa jawdi ndi tan kañum en ka wala fuu ko dartata so wona fa keɓa jawdi ndi keɓira ɗum du no yawiri andaɓe kabaru neɗɗo akka e collectivide yimɓele ɓe tinno gattana koye muɗen hakkille ardina golle tafen kamɓe ɓeɗo andaɓe kabaru neɗɗo ko ɓe mbi so jomum golli tan yiyan ko woni e gueɗu mum ko ɓe gaɗi noddago fewde sukaɓe jokkolɓe dow fa keɓen famtare keɓɓe Mamadou Sama Sekou e sita sidiɓe
gullididde jinnaji bonɗi yalla heɓude jawdi ma dardia yo alhaali guruɗo sanne zaman meɗen joni o hunde nde jokkolɓe hewɓe goytike
wadde ko boni so heɓa jawdi wona hunde ko moƴƴi sa waɗɗum a heɓan jawdi a heɓan inde ga taw jummum wona ko sulti ɗum wona hunde jaata ko sukaɓe hani wadde saabu ko juuti ɓoye fo battanɗe wala hen
noona ko noon ɗum so slogan ɓe holti wiide kuteji muɗi goni ɗiɗo golleji ɗi ɗe yimɓe hinota tan dow dallaji ɗi ngalaɗo daari keɗɗanna docteur Youssouf Karambe
sa waɗi ɗum so ɗum gasey ɗum natton kersam mawɗo saabi jommum tampan le gurgal muɗum yoga du so waɗi ɗum tan jaɓta gulle kasin ɗo fuu yo torram mawɗo no le gurgal bane adama yogaɓe jaɓta fewi tewde hunde kasin le gollal
saabi fratiji kuteji ɗiɗo golleji ɗi susulogon ɓe na darda jokkolɓe tinnade e golle e marde muñal
woygol wonko amdanɗa e hayre no ɓe noddirta mariyal kitato no
ndeɗo hayre mbiɗa nan ɗum sanne Ali Cissé hollitidi ndeɗo hayre ɗo mbiyan kamɓe ɗo woni chrétien noddirteɓe kaccolikki ɓe eɓe korsinide sanne to kitato hono hayre nde worri fa keɓen famtare keɗɗemo kanko noddirteɗo abéjan marc diarra o komo sifi dow tariki ndeɗo hayre dow faccitago Mamadou Sama Sekou
oɗo statut o nokku goɗɗo iwri kamɓe modi baba chrétien ɓe ami anniya joinde dow leydi mali ɓe korni ɗum nokkuji kewɗi ka ɗum lataki sago nde yaa fof ɗum hunde nde na heela wattu moɓe jottike dande maayo kita hunde nde jaɓɓi jottade nden woni kom paami wiide mande mari o ɗo yiɗi heddade dow leydi kita nden no kamɓe modi baba chrétien ɓe jaɓɓani ko kabaru kita ko ɗum ɗo waɗi 1965
ɗum naɓata e birki samɓe calɗi waygalo leydi amen ndi tappi faɗati leydi Guinée ɓe gatti ɓe baddi jeɗɗi ɓe keɓi baddi ɗiɗi tam ɗo ena windi ele ñalommaɓe ɗiɗo ba keeƴenaɗo tour éliminatoire coupe d'Afrique rewɓelle piyoɓe ballon hitan 2024 leydi Maroc.
Non wori ɗeɗo piɗe gaɗi alkamisar ƴaɓɓinonde Cissé en mbiyan duuɓe garam e keɓidira e Guinée Kassène le nokkunodirteɗe Thiès le leydi Sénégal ndi saabi de to Guinée to stade wala toon ɗoɓe kaani fiide ɓe kawritan toon ley joyi lewru décembre warrondu solan ɗo jaaɓi wakkati sappo e jeegom yamde
kaf stade malien de Bamako waram heɓodirde alam tati lewru décembre ndu e renaissance sportive Berkane Bamako ɗo piɗe ɗe waram wadde wakkati yamde sappo e jeegom
awo foy fi Ali Cissé yo ɗum deuxiéme journée no ɗum woni ñalawma ɗiɗoɓo le groupe moɓɓinodirta D stade malien de Bamako kañe oɗo club jaaɗle leydi Maroc ɓe fuudu toɓɓe tati ɓe jogui wattu joni o micciteɗen wiide wakkande piɗe arande stade malien de Bamako wakkande ɓe janno nokku noddirteɗo Brazzaville nde ɓe kawi toon ɗum woni guɓal iwowal ley ngal ɓe noddirta Diable Noir ngal le oɗo nokku
waygalo ɗo mi kaddete kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde
ɗo garte haddude kikiɗane dow kabaruji ɗe mbiya sukaɓe jokkolɓe fadi ɓe jaafe e nokku e jootiɓe sanne kala ɗon mbawi tawide le mali fo e maggal muɗum journée meɗen nde garan jokkitede